Yeah. Call me. Call me Jojo.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Kukarare. Piri boy, enze mponda matiki. He thought he found his love. Kuja kukalale. He got himself a lit manana. Nakamwana ko pesa mo. Chimene sana ziwe mkalale. Trust don't save nobody. Kuma pwana bwera. It's when he realize mukesi mwao. Muna libe kantu shua. Sutu kesi mwao. Muna libe kantu shua. Anabuera, kuchoka kukarale. Apiri anabuera, kuchoka kukarale. Apiri anabuera, kuchoka kukarale. Apiri anabuera, kuchoka kukarale. Pensioni, and then he told his lover, yonse my intentioni. Apiri and a team sick and a tipite kumunzi. Ulachibululu na ngombe sanga kumunzi. With a million, with a million. Musika na mumutima na zelu zake. Anati komandala mazapaka imwe. Nivani yaka nisungile mwana. Apiri yaka lutanazo. Kansi pandalama nigwirepo. Kwa uyu mwana ni mungono. Kumunze ni umoyo wa maburoko. Sininga kwani sina chepa ina toto. Toto. Apiri anabwera. Kuchoka kukarale. Apiri anabwera. Kuchoka kukarale. Apiri anabwera. Kuchoka kukalale. 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 Apiri anabwera. Kuchoka kukalale.
One plus one. Exclusive from Zambian.